batake Paul fade e kolosnabe. Kolosnabe simore go. Komin Paul nelado Yesu Almasihu e sago Allah wondude bandimen Timote mbindi odo batake. Amin mbinda on onon bandirabe senibe wonbe kolos adiyankobe habbundirbe Almasihu be. Yo babmen Allah wada non mojere e dejre. Min cerata yettude Allah bamum jommen Yesu Almasihu e kalande min toranto on. Min kalanama holare mon Yesu Almasihu e yidde ne jogan don senibe be fof sababu de damaawu ngu ndesana don dow asaman ngu kabri don ngun damaawu ko kongol gongangol hono kabaru mojo gardo ha yetti on no yeyiri layiri edno e fof ni ko non o yinyirta e der mon gila nyane kalandon mojere Allah de ngandudon nonde way tigirigi ko Epafaras jangini on on kabaru mojo ko charwisido amen momin kursini kanko Epafaras ko adiyan ko gollantodo Almasihu o datanido nafere mon ko kanko habri min yiddene ruhu o rokki onde ko dum wadi minenne tugudende min nani dum min cerani e toranade on Allah amin toromo yo rokku on kala hakilantagu e famamo yo ruhu an kejo mbele don kewa gandal sago makko hono non bawon wurde e kala fannu ngurdam dam jomirado o handidam ngollorodon e kala saha no weldimo njenyon e kala golle moje kadi beydo don andude Allah amin torono on kadi yo sembinir on fodde bawde makko teddude de mbele hunde fof ina heja e mon kewon munyal wondude weltare njette baba kandinde on e jogare gedal e ndunu senibe ngongu e annore mum o ko kanko horkiti en e bawde nibere natni en e lamu biiko mo horsini ciotudo en yaafi bakatuji meno ko Almasihu o jogi sifa Allah mu yetaake o ko kanko woni afa togore Allah fof ngati hunde fof tagira ko kanko gila ko woni dow asaman ha ko woni dow leydi ko yete e ko yetaake fof manam dendangal ko wodi lamuji e bawde den gede fof tagira ko kanko tagana ko kanko o wodi gila hay hunde wodani fof nana nangudir sababu ne makko ko kanko woni hore bandundu hono dental gongdin mengal ko kanko woni fuddode woni afa wurtube hakkunde maybe mbele o mo jima e fof ngari timmende Allah fof nana e makko ko dum weli Allah Allah hawritini fof e mum hawritirimo gila e leydi ha e asaman o addir deje ko jinyam biyi ko ndufadam dow fingirdam onon wonnobe aranien adan be gollum men bonde kolliratno ganjgo berde mumen biyi ko gontudo ade o hawritini on joni e makko hawritiniri on mayde mum mbele odon cieno e yeso makko tawa on gala ella on gala felore kono non alay sago keddudon e der holare mon nankudon do tiidi mbason serde damaawu ngu jogindon gina nyane nandon kabaru mojo ngu ko on kabaru mojo woni jeynaado faade tagori fof ko kanko gonmi cerewo mum min Paul mbodo welti joni sababu de lepte de dañanmi ngam monde hono non ko heddi e lepte Almasihu o ko gonmi koy jokkitirde dum bandu am mi jokkita dum sababu de bandu makko ndu hono dental gongdi mangal ko kangal gonmi cerewo mum ko Allah fayimi den golle mbele mbodo walla on ko kanko yamirimi wajade kongol makko fof e kala nokku adan on sirlu ko ciudaninodo yontaji fof kono joni o feññinanimo senibe makko be o anniyi andinde mangu sirlu makko pattam lamo nafawo dowlaji fofo on sirlu nani Almasihu nana e berde mon sababu dum on kebi damaawu hebde gedal mon e darje Allah ko kanko Almasihu min kabrata amin dentiniramo moni kala amin janginiramo moni kala kaddi haqilantagu mbele moni kala ina wona timmude e der kabbandiral mum e Almasihu ko dum barñiretmi mbodo sipirire bawde makko gollortode e der am sembede.